indumiso nembulelo kuyo inkosi ngayo inyweba yokuba lapha kwakhona basidumise sive ilizwi sakheke sivuseleke size sithuthuzelane kwaye nantoni na esiyidingayo uThixo unako ukusinika uyafuna ukusinika ukuba kuphela sinokukholwa sinokulibona uzuko lukaThixo yinto ayithethileyo leyo kwaye singakholwa ngeentliziyo zethu zonke ngenyaniso akukho kwenye into ngaphezu kokholo lwethu ukuba uThixo akanakuzityhila na yonke into uThixo ayakuze ayenze sele eyenzile kuKristu kudingeka nje kuphela uba kubonakalaliswe okokuthe kwaba lukhulu kakhulu ukuthi njengoba uThixo waphumla emva kwendalo kwaye xa umsebenzi wakhe wawugqityiwe yonke into isebenza kwaye iqhubeka isenza njalo kude kube yile mini ngoku inkosi igqibile intlawulelo yahlala phantsi ngasekunene kobukhosi bukaThixo wahlala phantsi umsebenzi wawugqityiwe kwaye uyalinda zide zonke iintshaba zenziwe isihlalo seenyawo zakhe kwaye siculile kweli culo olumangalisayo omnye awushiyeke ngukumkani xa zonke izinto zirhoxa mnye oya kuphila xa zonke izinto zisifa uYesu onamandla oweyisa zonke izinto osilamlelayo osenzela ilifa ezulwini isitanza sokugqibela sithi nanku Emmanuel phambi kobukhosi bakhe oligcinayo ibandla ezigcinela yena yena ungophakathi njengodonga nokhuselo ushiyeka nathi ngokunjalo kude kube sekupheleni kwehlabathi unguye izolo nanamhla ewe kude kube sephakadeni ngunamandla elidabini udabi lokomoya zange liqale nje izolo kanye namhla kodwa kwangaphambile nje kwaye kuqale ezulwini kwaye kuyaqhutyekwa emhlabeni kwaye iphele kwakhona ezulwini xa ngokwesibhalo njengoba isitsho kusitshilela isahlo samashumi amabini ibandla liyawunyuswa kwaye udabi olukhulu liyaba selizulwini emva koko uMikayeli uya kumbamba umtyholi amjulele phantsi iyoba imini entleleyo kakuhle kakuhle andiye ndiqhayise kodwa ngaloo mini ndiya kube ndihleka ngokunjalo ndiyakholwa ilizwi liyawube lizalisekile umlomo uzawube ugcwele kukuhleka ilwimi ligcwele luzuko xa utshaba lukaThixo ngokunjalo olutshaba lwethu sekugqityiwe ngaye nam ngokunjalo ndinemibuliso evela kwabaninzi apha naphaya nonke niyazi beniveki ezine zokuphumla impela veki yokuqala bendiphaya ndiye ndenza ikhulu lamashumi amane leekilomitha kweyesibini bendilapha ngeli xesha ke inkungu iye yanika imoto yam nje imikrwelo ethile kwaye okwesithathu ndenza iikilomitha ezilikhulu elinamashumi amathandathu anesihlanu ngoku ungacinga ke ukuba ukuhlaziyeka kunzise nantoni na kodwa konke bekufanele njengoba usazi uthando lukaThixo liyasinyanzela kwaye uPaulus uthi bekuyawubaphi na apho umntu aba abe nesidingo ndingavelani naye Bekia wapina apo umdu ebeno kuvintlungu ndingavisani naye. Uqhagamshelwano lwethu kunye noThixo lusenza ukuba sizive ukuba kumele sabelane ngeentlungu novuyo kwaye ngenyaniso. Ndiye ndakuva oko njengoba bekunjalo kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Uba lunoqhagamshelwano olunjani na ubudlelwane kumakholwa kwaye kuye kuvakala ngokwasentliziyweni oko kuye kuba ngcono ngokuba ngcono. Ndiye ndaqaphela izinto ezimbalwa kwilizwi ebelifundiwe apha kule miqolo. Le singazikuya kuyo ngokweenkcukacha ngoba ndifuna ufunda indumiso phamba sithandaze. Kodwa into esihlaselayo apha yinyaniso yokuba impembelelo ezimbini singalandelelana ngendlela ekhawulezayo ngokuphumelela kwazo. Andazi noba kule miqolo kusuka umqolo wamashumi nesithandathu uya kumqolo wamashumi amabini anesithathu noba khona imizuzu emihlanu phakathi kwayo akwaze ukuba kutshiwo. Kwithuba elinye uPetros uphantsi kwempembelelo yomoya oyingcwele kwaye uthetha isitshilelo sikaThixo ngokucacileyo ngokubonakalayo, wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo. Inkosi iyamngqinela ithi, inyama negazi awukutyhilanga oku kuwe, kodwa ubawo wamasemazulwini nguye okutyhileleyo. Kwaye njengokufutshane njengoba benditshilo imizuzu emithathu emine emihlanu emva koko uPetros omnye uthatha inkosi ecaleni uthetha naye ithi apha. Emva koko uPetros wamthathela ecaleni waqala ukumkhalimela wathi, makube kude kuwe Nkosi, oku akwawukwenzeka kuwe, akuyi kwenzeka kuwe. Emva koko njengoba sonke sifundile ithi malunga nenkosi, kodwa wajika wathi kuPetros, inkosi ibonakale ngathi imkile. UPetros umlandele kwaze wathetha wathetha. Emva koko inkosi iyajika kwaye ayithi, Petros jikele emva kwam, kodwa uthi, jikele emva kwam Satan, jikele emva kwam suke emehlweni am, wena usisikhubekiso kum, kukuba wena awuzinoneleli izinto ezezikaThixo kodwa ezo izezabantu. Kusondele kakanani na ezi zinto ukwenzeka kwazo? Ngaba zilandelelana ngokufutshane kunjani na? Yonke into ingempembelelo ngendlela ethile iqhagamshelane nobukumkani bukaThixo. Kodwa apha okokuqala nje ebomini bam ndiqaphele amazwi okanye iintetho ezithi isithiyelo, isikhubekiso, ilitye lokukhubeka. Kwaye kuba sitshile iphepha elinye nje, sifunde isahluko seshumi nesibhozo ithi kumqolo wesithandathu, nabani na uthe wakhubekisa omnye kwabancinane abakholwa kum, bekuyawuba ngcono kuye ukuba angaxhonywa ilitye emqaleni aze antshiliselwe kwinzulu yolwandle. Yeah, ihlabathi ngezikhubekiso kuba azinakuba zingezi izikhubekiso, kodwa yeah lo mntu siza ngaye isikhubekiso. Ngoku apha iqhubeka inyathelo elinye mganyana apha ilizwi elithi sikhubekiso ngokunjalo libandakanywa neligama elithi ulukuhla. Isikhubekiso zizilukuhlo, impembelelo zobuxoki, oko akukho ngokwentando nelizwi likaThixo. Yeah, kubo bonke abo bantu abazimisela ekubekeni baphosa izikhubekiso nezithiselo kwindlela zabantu bakaThixo ngalolukuhlo kwaibhayibhile ithi bathe bazilahlekisa baqhubeke balahlekise nabanye zizenza njani na zonke izimfundiso zobuxoki khona impembelelo zobuxoki khona imimoya ethatha ubango lwabantu uzelithethe ngabo kodwa ngokunjalo siyaqaphela kuba kubaleke kunjani na ukuba soloko sithetha ngokweBhayibhile nokuba ingathi ayingeni kwincoko yethu ilomeko kuPetros uPetros wayekholwa uba inkosi yayingumesiya ukuba uya kumisela ubukumkani bakhe kwaye wayefuna ukuba ahlale kwaye wayengaqapheli uba ubukumkani bukaThixo ubukumkani banaphakade kwaye asinawuphila ngonaphakade njengangoku kodwa siyawukhula sife kodwa kuze kumisele ubukumkani banaphakade inkosi kuqala kumele inike izise ubomi obungunaphakade kwabo bezawuphila naye ngonaphakade ubukumkanini bakhe kodwa wayengekakwazi ukujongela ngaphaya kuko konke oku kwakusekutsha kuye kwaye wayeneenjongo ezilungileyo okuba neenjongo ezilungileyo kwakuvela kuSathane inkosi yathi jikela emva kwam Sathane wena usisikhubekiso kum ngokuba awuyibeki ingqondo yakho awunika umdla ingqondo yakho kwizinto zikaThixo kodwa kwezabantu ngamanye amazwi njengoba kucacisiwe apha akukho ngokwentando kaThixo kodwa njengomnye kunjengoba angumntu angacinga ngokomntu emva koko kwenzeka inkosi yazenza izinto zacaca yababiza ngegama into abantu abanintsi abangayiqondiyo nakanye ngumqolo wokugqibela kwisahluko seshumi nesithandathu inene ndithi kuni kwabemiyo apha kukho abangayi kukha beve kufa bade bambone unyana womntu esiza ebukumkanini bakhe bangaphi kuni abakwaziyo ukuba kuthetha ukuthini ngaba nonke niyakukhumbula kakuhle umzana uBranham wakuthetha okucacileyo xa inkosi yazitshila kuYohane kwisiqithi sasePatmos yehla nje ngendlela yakuba yiyo xa eqala ulawula kwayo kwimillennium nje ngale mvakaliso apha kaYohane onesabelo ekulawuleni kwemillennium ndifuna unifundela ukuze nazi ukuba kubhaliwe kwisitshilelo isahluko sokuqala umqolo wesihlanu kwaye kuYesu Kristu olingqini elithembekileyo okuqala ukuvuka kwabafileyo kumkani ukumkani bomhlaba kuye lo wasithandayo wasihlamba ezonweni zethu ngelile lakhe igazi wasenza okumkani nababingeleli kuThixo noyise wakhe kuye makubekho uzuko nobukhosi ngona kude kube nginaphakade kanaphakade amen elo lilizwe linye emva koko ndikhayele lesibini apho ithi ewe kakhe kakhe benifuna ufunda umqolo wethoba mna Yohane endinguka ngumzalwane wenu nedlelane nani ngayimbandezelo nangabo ubukumkani nangonyamezelo lukaYesu Kristu ndaye ndisesiqithine kuthiwa yiPatmos ngenxa yelizwi likaThixo nangenxa yobungqina bukaYesu Kristu njengendlela yoba uYohane wabona inkosi yethu pha kulo lonke uzuko lwakhe ubuso bakhe ubengezela njengelanga apha kule mvakalelo iyawuba njalo inkosi xa iqala ukulawula kwayo ngoku eli lizwi leza uYohane wayesaphila kwa mhlambi nabaninzi ababe mephaya nje inkosi yachoyo phaya nababe saphila xa inkosi yehlayo yazichila kuYohane isiqithi sasePatmos njoba eyakuhla xa eqala ulawulo lwakhe njengokumkani. Emva koko kwakho elinye ilizwi elandihleselayo kuchapter 17 ithi kuverse 17, waphendula ke uYesu wathi, sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa, kodwa kube nini na ndinani, kodwa kube nini na ndininyamezele, mziseni kum apha. Nonke niyalazi eli bali, kwakhona indoda eyazisa unyana wayo oyinkwenkwe owayenesathuthwane. Wamzisa kubafundi bakhe bengenokumphilisa. Inkosi yaba nomsindo ngokomoya, hayi kwihlabathi elingakholwayo, kodwa enomsindo kwabangabakhe amba oko benaye ixesha elide, kwaye bengekakwazi ukuyalela lo moya ukuba uphume. Inkosi yaba nomsindo. Umxholo ucacisa kakuhle oku. Umxholo weshumi nesine uthi bakubona ukuba bafikile esihlweleni, kweza kuye umntu esiwa ngamadolo phambi kwakhe esithi, Nkosi, menzele inceba unyana wam ngokuba unesathuthwane esiva ubunzima obukhulu, esiwa futhi emlilweni nasemanzini futhi. Ndithe ndamzisa kwabafundi bakho ababa nako ukumphilisa. Waphendula ke uYesu wathi, sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa, kodwa kube nini na ndinani, kodwa kube nini na ndininyamezele, mziseni kum apha. Waza uYesu wayikhalimela, yaphuma kuye idimoni, waphiliswa umntwana kwangelo lixa. Bandula beza abafundi kuYesu bebodwa bathi, bekungani na ukuba singabi nako ukuyikhupha thina? Wathi uYesu kubo, bekungenxa yokungakholwa kwenu, kuba inene ndithi kuni, beningathi ninokholo olunjengokhozo lemonstrat, nithi kule ntaba, suka apha uye phaya, isuke, kungabikho nto iya kuninqabela. Eli lilizwi elisibethela phansi emhlabeni sonke, phinde lisiphakamise kwakhona. Abafundi babehambe indlela ende kunye nenkosi, belubonile uzuko, babe noYohane noYakobi noPetros entabeni kunye nenkosi. Mhlawumbi azange kwenzeke ngokuba abathathu babo babengekho pha, mhlawumbi yayingabo kuphela babenokholo olukhulu. Kodwa sekunjalo ke nabanye yayingabafundi. Inkosi yathi apha, kungenxa yokholo lwenu oluncinane anikhange nikwazi ukukhupha la moya. Kumele sithathe sisikhalimelo silizise enhliziyweni, kwaye ukuba inkosi ize kuthi namhla kwaye inokuthetha nathi ngokuvakalayo, kwaye sinokumbona esijikeleza kwimidla yethu neengxaki zethu nakonke izigulo zethu ezingaphiliswanga neengxaki ezingalungiswanga nayo yonke into esiyithwalayo kunye nathi, kwaye unokuthetha nathi ngokukhwaza nangokucacileyo njengoba wenzayo apha kwelaa xesha ngoku unokuthi ngokucacileyo. Kwakungenxa nje yokholo lwenu oluncinane, ayikho enye into. ayikho enye into nakanye. Kwaye olukholo oluncinane lusondele ekungakholweni lusondele ngokungabi nakholo. Kwaye ndicinga uba inkosi ibuhlungu kuthi ngokuba sinokholo oluncinane, ngokuba asizami kwa uzama ukumthatha uThixo elizwini lakhe size sibone sonke isithembiso sizaliseka. Sinokulindela okupheleleyo njengenyaniso phambi kwethu ngokholo. Inkosi ithe apha, ukuba nithe nanokholo olunje ngokhozo lemonstade. Ukhozo lemonstade luncinci kakhulu, ezona nto zincinci sakhe sava ngazo. Andingomlimi, kodwa ukhozo lemonstade ngokuqinisekileyo imbewu encinci kakhulu. Njengoba inkosi yatsho yathi uba ninokholo njengekhozo lemonstade ngokuthetha, emva koko uyawukwenzeka. Sithe sajongana nako oku kwaye sagxininisa kakhulu ngokwaneleyo kuba inkosi ifuna ukuzizukisa kanye kwakhona ekupheleni kwentsuku ingqinela ilizwi layo. Ingabuya kuhla ebonakala ezulwini enze into? Hayi, kuza kumele asebenzise wena nam, umlomo wakho nowam, iinyawo zakho nezam, izandla zakho nezam, ukholo lwakho kunye nolwam. UThixo nomzimba, inkosi ikhethe ibandla yalihlangula ukuze kuqhubeke umsebenzi wayo ngalo. Kwaye asifunda amazwi anjalo apha kuya kanye kwimithambo yethu nomongo. Njengoba inkosi itshoyo kuPetros onesitshilelo esivela kuThixo malunga noKristu, ndiyakukunika izixo zobukumkani bamazulu. Ngoku ngenyaniso ndiyabuza ngokuhlwa nje, ukuba uThixo uthe wasinika isitshilelo esinye sikaYesu Kristu ngoba balo, ingaba akasinikanga na ngokunjalo izixo zobukumkani bamazulu? Ingaba akasinikanga ngokunjalo igunya eliphelele? Ingaba enye ngohlulwa nakwenye? Ingaba singathi ewe siyabanga ukuba inyama negazi akutyhilanga oku kuthi kodwa uba usemazulwini? Ingaba singabanga kwisityhilelo esikhulu na ukuba uThixo usinikile kwisityhilelo sikaYesu Kristu singakhange sibe nako okwesibini, ukutsho ke izixo zobukumkani bamazulu? Ukuba ndinesixo semoto ngoko ndiyakwazi ukuqhuba, ukuba ndinelegumbi ngoko ndingangena, ukuba ndinobukumkani nesixo sobukumkani bamazulu ngoku ndiyakwazi ukuba ndingene. Andikwazi, andinawukuma ngaphandle, ndiyakwazi ukungena ngaphakathi. Kwaye eli linqaku elo uThixo kumele alenze licace kuthi kuba isityhilelo eli uKristu sisityhilelo, ukuba isityhilelo singcwele ayonto nje yesiqhelo. Kwaye isityhilelo singcwele ngokunjalo sihambisana negunya elingcwele, oko kukuba kukwazeke uba senze ebukumkanini bukaThixo egameni lenkosi, hayi ngokuzenzela ngokwethu, hayi ngokwenza kwigama lethu, kodwa kukwenza ngokokukaThixo egameni lenkosi. Ingaba sithe saqaphela ngokucacileyo nawo kuba ezi zinto zimbini zihambisana zombini. Ngokunjalo nelizwi elithi ndithi kuwe nguPetros wena, kodwa hayi kuwe kodwa kweli liwe kolu lwalwa kwesi sitshilelo sikaYesu Kristu, uYesu uliliwa. Ngabe uthini incwadi yokuqala uKorinte isahluko seshumi kusuka umqolo wokuqala uya kowesithathu? UKristu wayesele eliliwa elabakhaphayo abantu bakwaSirayeli, eli uMoses walibethayo apho kwaphuma khona amanzi. Kwaye nguKristu elaliwa apha ithi phezu kolu lwalwa ndiyakulakha ibandla lam, kwaye namasangwe elabafileyo akayi kuloyisa. Ndiyakukunika izitsixo zobukumkani bamazulu, kwaye nantoni na oya kuyibopha emhlabeni iyakubotshwa ezulwini. Igunya elingcwele ngokuqhagamshelene nesitshilelo sikaYesu Kristu. Ndiya kwakha ibandla lam, itsho iNkosi. Kodwa ulungiselelo kumele lithwalwe ngamadoda akwaThixo athe amkela isitshilelo sikaYesu Kristu. Kwaye sonke sidinga uba sixelelwe ukuba asinawushiyeka nje singabaphulaphuli abamameli nje belizwi likaThixo, kodwa ngenye imini ngokunjalo kumele sibe ngabenzi belizwi. Ayikho enye indlela. Kumele sijongane nalo msebenzi ungcwele noba kuthabatha ntoni na. Uyazi benifuna ufunda la ndumiso ngokuqinisekileyo beningazi ukuba ilizwi elihleli nje lingafundwa kuMateyu namhla. Ndanke ndalifunda ngaphambili. Kakuhle kahle benifuna ufunda indumiso isehloko seshumini esibini. Kodwa silapha ke ngoku sinelizwi elinamandla likaThixo. Kwaye iNkosi ifuna ukusixelela ngokuhlwa nje. Into ebendinenjongo ngayo ndayithetha ngela xesha. Ndithetha ukuthi kwaye ndithi namhla singaxhomekeka kuloo nto. Abantu abathe bamkela isitshilelo esingcwele sikaYesu Kristu baya kuba namava ngokwakhiwa kwebandla, kwaye yonke into uThixo ayithembise ibandla sinakukungena kuyo. Emva kwako konke, asikho ngaphandle bukumkanini bukaThixo, kodwa singaphakathi. Kude kubhaliwe ukuba ubukumkani bukaThixo abuzi nje ngokujonga, kodwa kungaphakathi kuwe. Izinto ezininzi oko ungenxa yoba abaFarisi nje bayinkosi yabaxelayo. Kwakhona abantu abaninzi phaya yayingengobaFarisi kuphela. Kusoloko kukhona isihlwele esiyindimbane, kodwa iNkosi ibhekisela kwabangabayo, kwaye ifuna ukuyendlala ngokunzulu kwiintliziyo zethu ngokuhlwa nje. Okokuqala, sisitshilelo sikaYesu Kristu, ukwakhiwa kwebandla lenkosi, igunya elingcwele nokwazi ukungena kuzo zonke izinto ekumele zibe sebukumkanini bukaThixo nezizezo ukumkani bukaThixo. Mhlawumbi kude qhagamshelene nako oku uba siqonde oku iNkosi ikuthethileyo, kuba phambi kwesiphelo le evangeli yobukumkani iyawushunyayelwa. Yiyo kuphela le indawo apho ivangeli iqhagamshelene nobukumkani. Kungenjalo ivangeli kaThixo, ivangeli kaYesu Kristu, uPaulus naye uthi ivangeli yam soloko ivangeli, kodwa ivangeli yobukumkani. Imalunga naloo nto ke, ubukumkani bukaThixo, ibandla likaThixo, ukuzaliseka kwazo zonke izithembiso ezizezobukumkani bukaThixo, kwaye siyambulela uThixo kuko oko, kwaye sibanga yonke into iNkosi ethe yasithembisa yona. Kwaye ewe, ngokunjalo kumele siqaphele ukuba asenzi isikhubekiso, kwaye asithethe okanye sifundise nantoni na eza kwenza abantu kuba bakhubeke bawo. Sele ndinixelele ngokuhlwa nje, kwaye ndakubhala kwileta ejikelezayo uba kunjani okubangwayo uba iNkosi iyebuya kulo nyaka. Kunjani ngoJulay ngokukhethekileyo kuyagxininiswa, kwaye uJulay ngoku ugqithile kangangokuba ndisazi. Kwaye sele ndakuva oku ngokucacileyo kwakhona, kunjani uba udade waba lixhoba nje lomtyholi? Ngabazalwana abathile nje abave bancume, kwaye kuba sibona utshaba sucimbuza uza nobuso obubi, ngoba ngoko ke sonke singabaleka. Hayi, uzisa izinto enoncumo, kwaye lo dade uthandekayo wakholwa uba iNkosi izawubuya ngoJulayi. Kwaye wathi, andilunganga, kudala ndizenzisa, ndizawushika ngasemva, abanye bazawuxwilwa, andikwazi ukuthwaloko. Abantu baziswa kunxunguphalo lunjalo. UPaulus ubhala ntoni kumaGalati? Lo onihluphayo uzawuthwala umgwebo wakhe nokuba ngubani na. Abantu abakhokhela balahlekisabo bathe bangamakholwa babe sisikhubekiso nesithiyelo kubo. Ndiyanixela namhla ngokwezisekelo zelizwi likaThixo, kwawumela baphendule baphendulele wonke umphefumlo ngaloo mini. Kwaye yiloo nto siqhagamshelana nokubaluleka okukhulu kuvakaliso okucacileyo lwelizwi likaThixo. Kwaye xa uPawulos ebhala ngelaa xesha, abaprofethi mabathethe ababini okanye babe bathathu, abanye bacalule. Kumele bayicalule loo meko leyo. Nabani na othe wakhubekisa okanye walukuhla noba mnye kwaba bancinane abakholwa kum, kuyawuba ngcono kuye ukuba ilitye lingabotshwa emqaleni wakhe antywiliselwe kwinzulu yolwandle. Ngamanye amaxesha ndiye ndicinge ndinentlungu enkulu kunye nonxunguphalo olunzulu. Ngubani kuzawumela aphendulele yonke imiphefumlo ebuleweyo, yonke imiphefumlo edlisiweyo ngaloo mini? Ngomntu onjalo kuyawuba ngcono ngenyaniso ukuba wayengazange aphile. Bekuyawuba ngcono uba umntu onjalo ebengazange azalwe. Ngoba umphefumlo omnye, sikufundile apha, uyamnceda ntoni na umntu iba uyakuzuza lonke ihlabathi alahlekelwe ngumphefumlo wakhe? Bangaphi na abantu abathe bava ukonakala kwimiphefumlo yabo? Akwaba singalibamba ulwimi lwethu sithethe kuphela xa uThixo ethethile. Kungenjalo kube ngcono basithethe ngesimo sezulu nokuba into na enye. Amaxesha amaninzi kuye kube ngcono kumakholwa ukuba bathethe ngezinto zehlabathi ukuba bamiselwanga nguThixo ukuba bathethe ngezinto zokomoya, kwaye bathethe ngokwemfundiso into uThixo sele eyithethile njengoba kubhaliwe. Musani uba ngabafundisi abanintsi, qala kumele wena uba ufundiswe nguThixo, kwaye ngoko kubhaliwe bonke baya kufundiswa nguThixo. Yeya kwihlabathi ngenxa yezikhubekiso ngokuqinisekileyo, ulahlekiso kumele luze, cinga kumele luze lolwexesha lesiphelo. Kwaye inkosi ikuthethile oku ngokufutshane emva koko kwisahluko samashumi amabini anesine. Uba bekunokwenzeka abanyuliweyo bayakulahlekiseka, izikhubekiso, ulukuhlo, yonke into kumele ize. Abantu bathatha isikhubekiso enkosini nakwintetho yakhe bayishiye inkosi. Abaninzi ngokunjalo baye bakhutyekiswe ngamazwi enkosi kweli xesha lethu, bebengalunganga ukuba bathobele kuThixo. Kwaye ngubani othobela kuThixo? Nabani othobele elizwini lakhe? NguThixo kuphela ongaphezulu kwilizwi lakhe, yonke enye into ingaphantsi kwelizwi lakhe. Wena nam nathi sonke kumele sithobele ilizwi lakhe. Nguye kuphela ongaphezulu elizwini lakhe, uyaliphaphela ukuze alenze. Wonke omnye umntu uphantsi kwelizwi likaThixo, akho nomnye onokuphakama. Kwa lo phakamayo iBhayibhile ithi ukuba uya kuziphakamisa acinge ukuba unguThixo ahlale etempileni. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndifunde okunintsi kwimbali yebandla ngokunjalo okunintsi eBhayibhileni. Iimpawu zamanyathelo omtyholi zimpawu zamanyathelo omchasi mKristu. Le yinto ongasayi kuyikholwa. Ebefuna itrone, ebefuna ukunyukela phezulu kubamise itrone yakhe phezulu. Ngokunjalo befuna ukulawula, ngokunjalo befuna imbeko. Uba ufunda yonke imilando kaLusifa, ngokunjalo uzawufumana inzala yakhe unokuyibona namhlanje. Kuphela ngumntu oyimfama ongakwaziyo ukuyibona. Kodwa baninzi ababo, nantsi ingxaki apha ikhoyo, bazimfama ngokomoya. Apha inkosi ithi kwandigwebi apha ndizithetha ezinto kwintlungu enzulu. Apha inkosi ifuna ukusinika isifundo endleleni. Beza ke abafundi kuYesu xa bebodwa kunye naye, into elungileyo leyo. Zange babuze xa isihlwele sasiphaya, bambuza xa babe bodwa kunye naye, babengafuni ukuzihlaza phambi kwabantu bonke. Ngoko beza abafundi kuYesu xa bebodwa kunye naye. Namhla silapha kunye nenkosi. Ngoku akukho abangakholwayo, akukho abanethanda indaba apha, abaneentliziyo ezingaphelelanga. Silapha namhla basithethe nenkosi yedwa kunye naye. Sifuna ukumbuza namhlanje uba kutheni singakhange sikwazi ukwenza oku nokuya, kutheni singakhange sikwazi ukukhupha umoya siphilise sincede. Wabaphendula wathi ke uYesu kubo, bekungenxa yokholo lwenu oluncinane, kuba inene ndithi kuni, beningathi ninokholo olunjengokhozo lwemonstadi, nithi kule ntaba, suka apha uye phaya, isuke, kungabikho nto iya kuninqabela. Sonke sikuthethile oku ngokunyaniseka kwentliziyo. Nkosi, zonke izinto zinako ukwenzeka kuwe, kwaye sifundile mhlawumbi kwiGenesis sahlo seshumi nesibhozo kwibali likaAbraham, ngabi khona into enakuyinqabela naye inkosi. Khange sikwazi nje oko usukela ngoku. Oko sakwazi oko kwiminyaka ethile, kuba uThixo ukho kwiindawo zonke, kwaye ngokunjalo siyazi uba uThixo unako ukwenza yonke into. Sonke siyazi ukuba uThixo wabavusa abafileyo, wakwenza oko siyakholwa into okuthethiweyo kwizibhalo. Ngokumbuzo awusekho ekuthini uThixo uyakwazi ukuzenza zonke izinto na, oko kulungisiwe. Yonke loo nto ayisengumbuzo lowo. Ngoku lityeli lethu, uKristu ngaphakathi kwethu, uThixo kuKristu, kwaye uthi, imisebenzi endiyenzayo ayenziwa ndim, kodwa ngubawo ohleli ngaphakathi kum. Ngoku unguKristu ngaphakathi kwethu, hayi kuba wena nam. Ngoku kumele sishukumise iingqiniba zethu enxele nasekunene, sizive ngathi sinamandla. Makube kude kuloo nto, ngokuba uthi, ngaphandle kwam aninawukwenza nto. Ukuba yena uthathe ukuhlala ngaphakathi kwethu ngokholo, leyo yinyaniso. Ngoku olu kholo luphilileyo kuThixo lukuwe nakum. Emva koko kumele sithathe senze ilizwi njengoba kubhaliwe, bakubeka izandla kwabagulayo, bakukhupha iidimoni. Imiqondiso nezimanga kumele zenzeke. Bazalwane noodade, ndikholweni yinxalenye yakho, kwaye kuba akukhuphayana khona into esilelayo, uba kuyasilela akukabuyiswa kwakhona. Kodwa siviyeli uba uThixo uzibuyisa zonke izinto. Ibandla lenkosi icacisiwe apha kule ncwadi kaThixo, kwaye apha itsho ngokucacileyo ukuba ninokholo olunjengolwemonstadi, niyakuthi kule ntaba, suka apha uye phaya, isuke. Inkosi ibifuna ukuthi ngokuqinisekileyo yonke into inako ukwenzeka, nditsho nale ntaba, ukuba uyayiyalela iya kusuka. Iye apho utsho khona, suka uye apha unaphaya. Ewe, ungayicacisa loo nto uthi suka apha uye phaya, kuya kwenzeka. Ingaba inkosi ithethe inyaniso na, okanye befuna ukuqhayisa nje? Hayi, wayefuna ukuxela abafundi ngokucacileyo, kuba imisebenzi endiyenzileyo niyakuyenza nani ngokuba ndiya kubawo. Kodwa ndiya kuba nani, ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi. Zintanda, kumele siyithathe le meko ngokubalulekileyo entliziyweni, sijongane nomsebenzi ongcwele nomcelimngeni. Asikwazi ukuhlala emva nje sijonge abanye bezama, kodwa kumele simnike uThixo ithuba loba enze into. Ithi apha, kwaye akukho nto engenakwenzeka kuni. Hayi kuphela kuThixo, kodwa ayikho into engayikwenzeka kuthi ngokunjalo. Yiloo nto njengoba benditshilo, wayenomsindo wathi, "Oh, nina sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa, kodwa kube nini na ndinani?" Le yinto inkosi eyithethileyo kwabo bamnqungileyo, kodwa kube nini na ndininyamezele? Kodwa kube nini na inkosi inomonde ngathi, ndiyanixelela sonke besiya kuphelelwa ngumonde. Phantse kwiminyaka engamawaka amathandathu nayo yonke ukukhula kwabantu emhlabeni besingasoze sibe nawo lo monde, kodwa uThixo kwinceba yakhe enkulu nakubabalo lwayo nakukulunga kwakhe nobungcwele bakhe akayikuphosa itawule, uya kuba nomonde ngathi. Ufuna ukusixelela nje uba sesixelele ukuba kode kube nini nandi nani, kode kube nini nandi ninyamezele, nina sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa. Kunjalo kuthi sonke singamakholwa kwaye sikholwa. Ewe, injalo okanye ayikho njalo? Ngabe injalo okanye ayiyo? Sidinga uba sikwazi ukubeka isandla sethu sokunene kwicala lethu lasenxele entliziyweni yethu sithi, "Thixo wam, kutheni singakholwa nje ngale ndlela ofuna uba sikholwe ngayo?" Oh, akwaba inkosi ingathi nje ingene kwinzulu zemiphefumlo yethu ngokuhlwa nje, nditsho nokuba usixela ngokuthula nje ngawo umoya. Lonke ilizwi umlomo wam olithethileyo nentliziyo yakho yalikholwa, uya kukubona kuzaliseka. Emva kwako konke uThixo ukuthetha enenjongo ngako kwakuthethia ekuthethayo, kwaye uya kutsho eqinisekile okwakuthethileyo. Namhla ilizwi likaThixo soloko likhona, namhla uthetha okufanayo kuwe nakum. Kukangapha umzana uBranham wathi ukuba le miqondiso yeBhayibhile ayisilandeli, ngoku asingomakholwa eBhayibhile nakanye. La ngamazwi abaluleke kakhulu kweli thuba, kodwa injongo yawo kukuba asibethe asiwisele phantsi kwesinye isandla aphinde asiphakamise. Seloko kulolo hlobo ngelizwi likaThixo siqaphele ukusilela kwethu, size siqaphele kuba uThixo uthembekile kwaye uyawukwazi ukuhlaziya ukusilela kwethu. Ayikho into enokusilela kuye, kwaye ayikho into ekumele okanye ekumele ishiyeke ingenakwenzeka kuthi ngokunjalo. Zonke izinto zinakukwenzeka kuye lo ukholwayo. Yanga inkosi ingasikhokhelele emthandazweni, isikhokhelele kumthandazo wokholo, isitshilelo sikaYesu Kristu sakhiwe ngebandla, igunya elingcwele, sinakukungena kwinto esebukumkanini bukaThixo. Oku kubandakanya zonke izithembiso inkosi ethe yasinika zona, yangazingeza ngalubabalo. Ube ngumthandazo wethu sonke lowo. Amen. Nkosi Thixo wam, nam ngokunjalo ndingene kumthandazo womzalwane wam. Nkosi, sonke sinjalo, sonke sinjenjalo. Nkosi ethembekileyo, sithe sakreqa, saphatha kakubi, sahlukumeza umyalelo wothando lukaThixo ngaphezu kwayo wonke imithetho elishumi idityanisiwe, apho wathi, "Ndinika umthetho mtsha." Thina senze ntoni na? Sithe asawuhoya ngokungathi awuthethanga nathi nakanye. Sithe asalihoya ilizwi lakho nomyalelo wakho. kwaye sithe sakholwa ngeentloko zethu asakwamkela ngeentliziyo zethu ngoko ke asinakukwenza oko uthe wakuyalela. Yanga ilizwi lakho lingaba sisityhilelo esingcwele kwiintliziyo zethu ize izixo zegunye elingcwele ebukumkanini bukaThixo zibe khona ngokunjalo. Nkosi, beka isiphelo kubo bonke ubomi bethu obuphindiweyo kubuso bethu obubini ekungakholweni kwethu nako konke esikuthwalayo malunga nathi. Beka isiphelo kuko ukuze isiqalo esitsha size sifundise ukuba sijongane njani na nawe kwaye ukujongana nawe iya kuba nokujongana nomnye komnye ngoba into esiyenzayo kuwe siyenza kumzane wethu, into esiyenza kumzane wethu siyenza kuwe, into ithethileyo leyo. Nkosi ethembekileyo, ukusilela kwethu kuninzi kakhulu ngaphezu kokuba besinqwena. Thixo thembekileyo ezulwini kukangaphi na apho sithe saba sisikhubekiso kwaye bekuyawuba ngcono ukuba besithe saphoselwe lwandle. Thixo wam ezulwini, kodwa sibe sinelitye lokungqusha singaphinde sikwazi ukubuya kwakhona. Nkosi, khona izinto ezimini. Thixo ezulwini, iba nenceba kuthi nje ngenxa yokunikwa kwakho imbeko, ngenxa yegama lakho, ngenxa yegama lakho iba nenceba kuthi, o Nkosi Thixo wam, sinike ukunyaniseka, ukuthembeka nothando, uthando lwakho, uthando lwelizwi lakho nethando lomnye komnye, o Nkosi. Singathini na apha kuwe, Thixo othembekileyo ezulwini, ndiyacela sinyamezele nje mganyana okuninzi kwakho okwakapheli, o Thixo ezulwini. Ndiyathemba ukuba asikwenzi buhlungu kwakhona. Nkosi Thixo wami, banenceba kum kwaye banenceba kuthi sonke. Beka olukholo elizwini ngaphakathi kuthi, o Thixo wam, emva kokusinike isikhokhelo nempembelelo yokuqhutywa ngumoya wakho ingcwele. Nkosi ethembekileyo, siyakubulela ngako okukuhlwa nje oku uthe wanecebo ngako kule mini le oyenzileyo. Nkosi, ngokuqinisekileyo sele usinikile imiyalelo yempelaveki ngenxa yabantu bakho abekhubekayo esiwa omnye phezu komnye naphezu kwezikhubekiso. Thixo wam, singabantu abanyanyisayo, Nkosi ethembekileyo, ngobabalo lwakho. Yanga yonke ingcambu yolunya, nditsho nokuzondana komzalwane. Yanga ngakhutshwa entliziyweni zethu. Yanga ungathetha nathi ngoYakobi isahluko sesihlanu ukuba musani ukugrenyana zintanda kuba ukubuya kwenkosi kusondele. Oh Thixo thembekileyo, size sicinge thina ngokwethu uba sizizinto. Nkosi, siluthuli nje kodwa koluthuli nomhlaba uthe wahlwayela imbewu engcwele, kodwa sekunjalo sishiyeka siluthuli nje nomhlaba kodwa sikuphatha kakuhle ke okungcwele. Udumo nozuko kwigama lakho elimangalisayo elidumileyo, yenza ukuba sibe ngabantu abaqaphelayo Nkosi, abahlolayo amalwimi. Oh Thixo thembekileyo ezulwini, senze thina abantu abazivi ngathi baphoselwe phandle. Siyakholwa wena uzawuza kwabangabakho. Udumo nozuko malibekho kwigama lakho elimangalisayo elingcwele. Amen.